Otukula olinga omuzira Walaiwa kuba olinga chanzi cha mata Nengera zena wazitada Walai byonna byokola wao Walai byonna byokola wao Otukula olinga omuzira Walaiwa kuba olinga chanzi cha mata Nengera zena wazitada Walai byonna byokola wao Walai byonna byokola wao Bwemba mukwano nasobya Sembeza nteka mukifuba Byokola mukwano binuma Yangu wa my baby Fatuma Otukula olinga omuzira Walai wakuba olinga chanzi cha mata Nengera zena wazitada Walai byonna byokola wao Walai byonna byokola wao Otukula olinga omuzira Walai wakuba olinga chanzi cha mata Nengera zena wazitada Walai byonna byokola wao Walai byonna byokola wao Fatuma kwanzi zemisuwa Kwanzi jukiza na buli obusumbi Bwetwalina nga tuvaye mugga Zene mikwano jange abalya b'obusungu Zezeka eyaya sakasumbi Pansuubiza omuwala omulungi Teweebuuza kyatutonderwa Nze naawe nga tulina kuba ffembi Katisembera ongolola mavunya Ewe weta weta wenjaga lotereze Bino vya dala, tompi tomu yae Nemu sosayate, bakutyo bulungi Mukwano, ayo chansi Chensubiza kwe kukuma Otukula olinga omuzira Walai wakuba olinga chanzi cha mata Nengera zena wazitada Walai byonna byokola wao Walai byonna byokola wao Otukula olinga omuzira Walai wakuba olinga chanzi cha mata Nengera zena wazitada Walai byonna byokola wao Walai byonna byokola wao
Yaman, Nicky Ray, King, Desa Music, we go random.